Kune ikhathi empilweni zethu la khona imicabango eminyama ivukuza ingaphakathi lethu. La khona inkolo yokuthi impilo ibolile futhi ayisakuphendulungi. Kusuke sekusengamile lokho. Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Lokhu kuzwala kumfaniselo kodwa kuyiqinisa ngithi. Kube neyikhathi la khona empilweni yami neyakho. Ungabaza nokungabi nathemba kusihlasela njengefe elimnyama kusithi mbo. Lo mbhalo ongaziwa umbhalo wawo uyichaza kangcono le ndaba. Nanku. Umbungco benhliziyo buyinkolo yokuthi uNkulunkulu waphonduleka. Ukukhathazeka inkolelo yokuthi uNkulunkulu engakwazi ukukulungisa. Ukuyisola uphonsa ithawula regret kuyinkolelo yokuthi ngeke sakwazi uNkulunkulu ukuqala indaba yami ayibumbe kahle ibe yinhle. Umuzwa ukuthi sengohlala nginje. Ukuzizwa isisulu ngumuzwa ukuthi ngeke ngikwazi ukugubha ngijabule ngithokoze ngempilo ngikhona khona kanye la. Kuyoze kube ukuthi ngiyasuka ngiyakwenye impilo entsha. Lo mbhalo usho njalo. Mhlawumbe ngenza lezi nhlamvu zenkulumo ezinye zazo zinkeneze iqiniso kuwe namhlanje sihlobo sami. Manje pho ithini impendulo? Kubhala umphostoli uPawuli esotweni lwejele elimnyama kwabaseFiliphi 4 verse 8 no-9 uthi, elokugcina bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukhona okuhle, noma kukhona okubongekayo, zindlani ngalokho, enakufunda, nakwamukela, nakuzwa, nakubona kimi, kwenzeni lokho, khona uNkulunkulu wokuthula, uyakuba nani. Esisebenza isikhathi sethu sicabanga ngakho, hlehlehle, kusolawulweni lwethu. Singetha ngisho sembhedeni okufa omnyama. Izinto ezikuthula, ehloniphekayo, eineqhole elihle, eyithandekayo. Ebese khona sibe namandla okwenza ngolezo zinto esicabangayo. Futhi masikwenza lokho nasi sethembiso. UNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.